Zalizo enza is motions apho kunina e central emithi lecalela mina.